sijapasua vyungu wala kubeba miungu, nime moyo Mungu imenifuta machungu. Mate kuku hamwezi kushindana na Mungu, imeisha yo kesi closed. Hamwezi kuyapinga ya Mungu, imeisha yo kesi closed. Chuki zina wasumbwa, watu wa muwezi kuniharibia.